to Adam 106.3 FM so any and eh ya wada watch nada natural se kwa wo kwa wo ehe Easter fiada ni ya body ya rum nene di alenda do ebe su se wa esas wofie kwa su blajali ene ne mkrofu wa honi ya dibe frabra woni enye nru hane die en samne su yesa pa kaini ya de nampeta krane yu wa sum na abetri sem ya yesu mawe brezin timbombe dia skwade obidu mbie edu kumi mene
ekria buwachi we ya dom JP
en sima yade namne di edimu akotini bi ene se enei penyufuwa suwa di nwome guguwa prusuo sedi yabe yabe tumia buwana gana mosi krobo kina fwaso yabe tumia kofane nche mune ntozi nyasa yabe bi wame yimu ni anko eto som
kanin kramantem suwa fwa wani mwenyam fwa Daniel ni yiku ateta atos grover se gana fwa majoju mubwaju se muche se mampeni otiswe wabesai LGBTQ plus mrano wasi muntumundo na mampeni wansane nsachna
Nene awufo de nsema tujo omose asoye hwe ngumasuo wonsam so ensema ode ababa tumonten se resource ba pe enkoda ne mamna wotwe obi antre bebi okono wo mota na chitse school ni ne bagi
ene abusian sam fofrom wo so no woni a wonipa kra wo kra ne ma fram no ne abebe dru a wo beyi ama wo ene port wono mo freight forward se no omode atudwa se en chiche yam panimfo so ode beye dwuma eye pelican ai no wo mo kire se ne wombo wo bia hu ye na mpanimfo dia bombo kontra jo edien yo to mu gidi se bibi wom
nananu matran konwa wo kwa so na den sema todwa se kwa wo kwa han ba bia nyankopon wo tu ne mafo na wana bonsam so totu no mo ne de chenya mema dogon wo winim na beba ho enu bone ene mefatre ye dia bro no mbi na fe nya ho de na eastern wat me dunie wo me ne kuta ye mumma wi brazil team bomba dia squad obi du mbie edu kumi mene
akria boachi wa yi adom jp testi anga sakase bo ebuchiani ene damu na na de facebook youtube no edamu se ya kre live ntuba adwenchire no ye frano hwe na tie filigadochi wo hwe na de adwenchire no so to wono mo facebook no adom 106.3 fm ho ene ye bumfumpa wo ko youtube a ho so subscribe adom 106.3 fm no a instagram ye dam Okwa TikTok no soa e waso ye demu dendende na won finfiri mantem awia live fm cape coast ye dem splash fm e wa simfo su kentinka fm aguna swedru asafo fm e wa elmina solar fm dunkwa onofin enuanom fm e wa aguna swedru arise fm e wa twifo praso obunu mankoma mankasim ena kasmait fm so mankasim ho aye dem wo
ye mongru ensem na kasam wa ye shaase ye dia asoya ehwe adwade hu nsam so na ye shaase e di afri na asoye ne so wadi no ma gugu apono so se de ye betumi aboa ma ntosi ye betumi adua bi wo ma yimu na fe ye nkrukra anko obi ma so se ye kofa ntosi de aba ni akodwodwo ye te so wi ata te se broni wawu atade akwa pia fo wokoto bi okantamantodwom ni nyina da ene se na nsentem na musikuro boki na fo so sa ke hu ye nka bom ne bom na bo abekwa kwa ye wada totobi dem ye ne wo mo ne kwa na kra na na ne wo mo ma mpanyini traware traware ba ga na mrebi atwa mu pa se de traware Echi beji fansi na obi amane fansi na traware yenye udeni uye bue traware yenye udeni uye bue na branti wakunkum eh sa womama mpanyina traware na na opanyina traware unimno mbayi bokina na eden ya
friend
is saying Ebe tru ya suni ya siyei na wedi ya kwa tana siye kwa dwa esansi wa mangana Waduma kuma bwa diye, borbaribwa diye wanyi ya bro Wama ya sasebidi ya diye nansu say akwadwo say abro nenche mu nu entozi yentumi nua ma afimu ni nyina da yentumi nya bi e o ma na ho akwatwe se kantete papa jesi e koboki na faso na samre atraware ezo ma yakwan ye ni ye ride ni na so so ye no ene hwadwadie mu nsam so se bo amani mosi kroboki na faso panfo akwakwoshia moloko moloko no mkoshia no mkoshia no na ja o ma no ko benkrom ma wa hukotoku amede boachem se kurudom se o mo beboa na ga na ade hye ye beko mosi kroboki na faso kwa kwa fana nche mwono diya ba abro ubiya nyo ubiya hwee sena sante gana adiche kwa tuwana nanu mwansi edu yanka mchua fwa yao ebo ubi tuwe shibinom ema penyifuwa di nsembe ebe tu jaso wama ube hwena bebi osi ya detunye di atuntie nei abayi chirima wasi nche mwono yebe kimia kwa febi ya badia nanso wamu babe irrigation irrigation na wamu babe eni so wamu bepye nsuo kafo kafo neni wopebre mukrano kuya fwa betumia nye nsuo sadi ya baya eno no entos ni be frokotwa mo manga na de chet mi anya biadie na so ye redwade mo nsam so panyina wo tonkra e de mo mo ye friend Abraham Otabel
che ya che je fe ye ni agree for ye mbo modi ya te be ye chiche papa be ma gana so no ko afo no jedi fo ni e kia yo no etimi e dimu e wo memu etinu ye chiche ni bi ni se ye ye ta irrigation project across the country under the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade, no, yes, it's a commercial contract farming. Now, yeah, agribusiness, yet me as a processing. Nina, no, and she said, you bet your matomatus, and your tomato spec. In the other baby, oh, my, no, it's me, ATP, Messita, oh, my, and we can create in immediate, and check Ghana and Tooth, Ebeba market, and you do gonna, it's gonna block in America, in Yankubium.
Ani ya kwoti ye ye panyina woton kra edema asoye hwadwade ye hunsam so bo maimu Abraham Otabel na atis wodin sam twa na omanfo a wo krukra komosi kro ene meema ya hodo akofa ntosi deba wo mka bom ku panyipa woda wa no ye friend Eric was a true for no si akwasosem den tri ene atinte so gu nsani na abo aka wa wodin na no abeso se kebu o mbaje no madase nemom eno ma hodo bi wa wase panyifo timi di gugu apon so sadi ya be ye betimi abo mom dwumade ye omudi ne betimi akoye
ama fa akonye so ada sector minister nonso as AMSS Ajari Edana said the quick response what to me ayena almost to me I left a band no e be ma pressure e be ba to man to consume so na aka omai nyina no atenge se e be ko down na mi jina asa we so ama abain nonso ati it is true a great minister ema band ya o ma lifti ema ya relax na ne o ma o di egu akwan mu e pe se e revival the tomato industry wa Ghana no on continue na onye no aso o man abaya bako yetumi tena wa na fie dudu wa making ye nso ya ntumi an construct drum dam se mebi ya ma ye ni anko ye tomato industry ho na yan to me bono region aga sita bono east Ashanti region there are so many areas give it to me a creative dam si weno enye party politics asem eye wo man no kanko na en to me ko ba se this e ko bi man so ni akofa to man to si dia betwi di ye ho wa bra wo nyankopon adom ye nsase wa dom ye nsuo e de da ho na ye di e ni be kon ni
wa manfo wo krukra kofa ntosi de ba wo mai mu panyimpa wono ene hwe odwumadie so nsam so de ma mo sesi treni Eric wo say to for na tes wo de nsam etwadwa ne pa afase a prawada eti etmie die ye anya fa ni e ba kobokina ama wo panyini traware wono ne nkrofo aba ba tetien bibia e pa bia ye nsam betumi aka egwa ye nkoye nem
abushia ye koye nim kase ebonum na ye ntinsi mampani na tena ye na wunim se na wotwi asem ba ko amamfo atwene srani abasapa wode ko hori de yimu eye LBGTQ+ sa se be ye adwuma se nya adwuma LGBTQ+ na hu asem no won se na mampani pani bebi si wotwi opposition na ni abre dende ne nanado wo pen ayira be gibi na sai Nasa shuba mone mema ne memeda mane meda ye ntumi ntuase e wo mayi mu no aba amemuomuo no obetena ase yi ene ya Ghana fo wane ya no predendende se MPP fo ansai ye bi kura ase enu nti no otuti ano no omude mampani sa yo na mampani se mrahye badwam ene wo so ye hu adwuma ba ne ye wo se me ye meye na nanu ya wabra wo shia ekwobi a wonna ba wo dwumadie muo na tena ene wo de kotu dwase hwe well my way and as should die kese da no so se mampani enyuma gu ne so ene ma egbo so ye ho adwuma yo manfo de LGBTQ plus na mampani sayo na sayo wase ehu hia so be ye nemom ye ye ne hia ansa na ya ye ne fata eti enimani mu ya pa ye kabota ye si ye ni so ye wose ye presa ye ye ho adwuma na nya saa nhyehye ye eti gana fo nya bote na asem ye ode betu dwan no ena na watwi ni amamfo atwetwe we twefa ha na we yatwe fa ha e wo matwetwe anene kane soafo anu oda nkramantam soafo e asoyi ya no ni kwa teta tos grover na wo dia twdwa bedwam dwumadie so adom tv so se wo no de wo hwemma mpani pa tatese ya wo pri a ni obetumi aka enkanka ne bone a wo moni abre dendende na mampani sai na mampani besa wo se wo sra muntumuna muntumuna na wo hwani mampani ye na wo hepatata krema ne ohun ni sade ne wo nsai ni edikai wo se ni for two position a wo se o ade no ne san nye den wo ba ye afedie wo hun ni edikai ene ne ahu hia ne ne ahu hia ne manimu ya ne atusu mienu wo se na anu ye beto odwasenka Lincoln University USA wa mo be bona ba so dendenden na esai sa LGBTQ plus mreya wa mu hu gana ba bi ejina ye mampani so nhye dan kan hwenti abaso bodie na mo anya amfa ma na osi ni nyina na hye mampani eju wa hwane ye wa ye no a nya de esa mampani besai
u de ujide ka kire wo se ade a enye no na enye na ne na u ba hei. So we are really committed to making sure, say, it is against our religion, it is against our culture, it is. Why didn't you change the private members' bill? No, what does he? Eddie Amans, Attorney General, I'm an instructor. Take over and do it. And take over. Agwezi, the American say, Omampeni, he has disappointed. You pretumia, you into your boss.
The Ghana Omampeni bit me assign LGBTQ plus bill into law.
Ah. Me colleagues say I'm more 4 years. And don't know the man penny, but the oil on your
design.
So say Madonna say. But the way I see him, the trajectory is going, I have a difficulty.
Ade.
On to me.
Ade.
Because on to me.
Ade.
He did not.
Oh pest.
Abusiani ni kwa teta tos grove anu waten enkano. Wo ni jidiye se mampeni ebe tumiasaye. Na asemi ni asemi ya mkwaye. Na general secretary ya wada concern clergy kuo nuwano. Reverend Kwame Sefa Frempon. Ni enene mchwe mkwomo. Wamu nadie wamu jijine muwano. Chese mampeni biyo beba na mampeni na sayo. Na sofu Frempon se. Wamu die. Wamu shwe ni mupa se mampeni dia kukudue be sai sa emre yu mwenche se betone ni mle wasu wasa amra shebe jwa fo wia wamu se mampeni wansai na se wansai pa na se kwa yeso one china ena ade chine wani mra shebe jwa fo nyina ejo ombe shwe gu wamu chemu eja no shwa anshe wanya wasi ni ade fufrobi ya sheshe uwebe yeno omde be mawom.
I think the statement na president emeki yenu was unfortunate. And I believe that Ethel Sanfred, CH for from North and withdraw that statement, you know. They got a press issue, then a press issue. I didn't bring him here. And it's not no candia. And the law I asked, you know, then you press issue because you're law school. Anna on one kata embra, not all companies, on five platforms, different platforms. Or see, now sorry Etia, or you Christo ni. On na yene so be sorry na oba ni oba ebeda ana be bema ni bema ebeda but me take the can and one eka and I believe that it's now na dem dey kaya ka say when my grandma president the parliament so ma nya dia papa all of them will make sure that get the Ghana mrabe yet ma but dem make Ghana ungovernable for the government because
Reverend Sefa Frempon and Watin and Kano, General Secretary, Ya Wada Association of Concerned Clergy, Ano, and Wakanedia Tuhono.
Adam 106.3 and you animal sempa 94.7 Asia 104.5 Testi Angaza Kasia Bob. Yeah, kuya nimu a Ghana National Education Campaign Coalition. GNEC, eye kuobia. woman and crown crown qua. Woman the innocent woman, so no more draw money as here. I broke your own say between a conkind and a parents teachers association. Parents and Teachers Association, are you 23 years? I can't repeat you, and I'm not going to come to my man. We almost was for one and a half woman, so I'm going to have a dream to a movie. Now, Sana Mona would turn a yapa. And the same was for one, were friends and trophy, or then some atoms and trophy on him. Sapro Kunamia in a show, so true about one watching and term. Pepper was in the paint, you know. Welcome again, I did change another attribute. Says a woba, what Robby see, Vienna's a resource nearby, your pet, woman and our trip. One fine school or person walk home. One say, I say, soon a better, a friend say, Jan a better banjay and yanty. Savoban walk or trunks or any Vienna to Sans one a bar. One who are the only smooth level, one who owns a school way now, a demia and met media call. And then your radio wadum, Nasa would meet you tell 1111111 to what was so high. No one says, school papa bits who will kiss. A hand say, walk quite win himself with that young quay quad da. I now for what boy raho. Now, Boma be beer to me, Aquay, and so for you are. Wamo mana ezu san swabano. So a mobile quano mako per school and as one better baby a cranabaco. One better chum monasses. Ah, was one mutinia. Tessed the idea mu equansam and pumna cofans and baby at yaba. It was an hour to pay and what emma will for Nasana moon to a genic. Any pity if was one more for us one more tanner cheap. Tessed school in a baggy name mumiente was one for herring. I drew soon as more to ya.
One of the significant improvements to the process, and Director General GES, you are accordingly directed, is that students are to begin the process of making a determination of school choice, but that process is not to be completed until the results are finally announced. So in the past, you had a situation where students determine and choose schools without knowing their aggregate level. And that affected the placement system. This time, we will give a mandatory period of 1 week after the results have been declared for students to confirm on the basis of their performance in the BECE what their first choices are.
Any other question? Yeah, you also have one on the wrong woman. So I want some sort of woman. Muharina Idrisu. And I will test what is a matter to you. And then GNEC Programs Manager. Add him up one more. Your friend of Festus Long Martin. Wapany Long Martin. I hear him so. And I'm on 20 a year. Nemo mpanyi fofo umani niye chilo wakodi ebrise mwabu tuwa nisemu ujabu mwani wamu haa umani tesea prankens matesea masama wako samaya ni tafusuo sadi ya baya ni bonifobi enfabro nyahonwe kraka sena abayana muntuo ni tirumu popapa wadi etu jano wanko chiachi yano.
As a coalition here, we support that initiative. Na neu munise munemono, we work hand in hand with the ministry as the CSO mappers on education in the country. Na we share that concept na a concept ebe di abwa process no. And it's before no before say the students were selecting schools based on assumptions. It is very important say ministry. Ensure say there are measures and mechanisms in place that ever prevent some of these loopholes in the process. Ever breed corruption. Ebia obi awanya aggregator. Ever buana marko amanako a particular school na onu akosa school na niawa qualify no na onu mo anya. Let me say there should be a monitoring system in place to ensure say umwa ose umwa particular school na umbeko.
Long Martin and any acquire you could hear and any other emono. And what did you just say? Best rabbi pass in you, we are dear, and ye. One man, yet he has his school, Nibioa, and who he has he be school, Nibioa, and when William C be a friend of classification of schools. Sir, classification of schools, no. And was here by Yankee and you flew on Yankee and Jones, Acadia be a school, be here beyond the Rebemo. Now, if you had no more goods and Yeni, Caruco, Carima, Muninagina, pet, and over to me, I'm Buama, baby, a dear crabber to be anno, will be in the Yamua Quacusiade.
Me, Mum dear, not Minya Yanka. We shouldn't even have classes of schools, and as we shouldn't even grade schools. In the sense, we have to ensure that we provide the core amenities in all the secondary schools. And see, the deal we could be on, not just say the system is prepared to help you to achieve results. Now, but then we are faced with the reality. And the reality is, we have schools that are graded as big as A schools. You know, others are graded as B, and we say, oh, great, B school, that is the reality.
Opanyin ekwati enini wono eku aye frese ginek wono ene ho mu program ho sensem so de ma wo mo festos long mate na ni nyina da emu no ya ni pitie fo twetwe nkomo awofo ene acheche fo nkabom ku panyin pa wono de na wo ma no irensam ene wo so odwumadie ni de aban de aba wo magye de atum nemom enka wo so wo hwa ni mu senka aban ebetu ne sade afro wo mesanse kusibodo wo sam mesmesa nya ba kofo na nanane abrewa sade ebe ya ebetumi aboa mu obi ade ne nim de na dwene ene na ho de atumi aboa na dwumadie na atumi awie mu die
eye a good initiative omodiapa na yen ye hese ebe kwa so o how na ye she no anu ana and I'm looking at the time frame no nkwamun just deserve just 1 month more to write the DEP and I wish you say omodiapa strong in term no ma marking in term na result na bantam na afi so ye selection no as a placement number. Looking at the fact that you can see you go back to your normal calendar no after COVID no, you can see you call it back on the September reopening no. Are we sure say if the basso star now the announcement DRP you do start repair? Are we sure say we can work within the timelines and now they are fully in place with academic calendar now and only yes. Emergency media blow for nothing here, already that we are. Into yes, say a good thing here by a better calling for a broader stakeholder engagement. They are calling ye now fade here, Obia at here, meaning now young women together as a nation. Now, yes, the outcome of it thereof.
Mami ekwetie ni ni acheche fo ani awofo nkabomu ku Parents Teachers Association wana ne panyimpa wada wo ma no Irene Sam
ani adishia ni yemfrimu ifse wahin papa na so afo no asem no awoka no woyi ne makoma wo wie ne okabomu no ochechereye ensam no akuakuo baakoso odi twudwa wa bra no oka ne akuakudi atudwa ya ho so ne se sani efri tete obehwe yesi o akwada wedi epo nimade akwada tinwoma Watenguma, etie bi owo be pieces. Ye wose nke eja no no okoje chess wine. Ana enu no ye enoje chess wine. Na nko akotu, no akotre. Ansa no akotwero nsohwe akọ SS no. Wo be hwe yesi ei sani akwada we ni made yi. Se ye ma no kokotwero BC nsohwe a wo betwa. Eni ye yi na free pieces wonu mo, no akotwero BC ni bi. Pa be hwe na akwada ye twa. Eti eba se wo kọ SS no a be hwe growifo no. Obi wabe 20 name 18 what no more pe hanu ohyem ketekete yes 10 years boy na che say ya ye no ho story ni e ka kwada 10 years wadru ss na ye je no ho se che me na ne so afo ne say sa de ntintonta watwam sa kwada ni nimade ese kura no a wonko p1 wonko p2 wonko p3 wonko p4 na wadru pieces wa wonko jhs ni nyina ansa no abekọ ss no ma ye nyine se kona kwotro nsohwe wabra akwada no nsua bibia wo hono mo na asemi ebisi e papa nyabotire wo nyabotire na ade we ye shaase enye na ebisu su o ne kwa so anu no wure ntie se ne so afo no kan no.
In many instances we have seen registration of unqualified BEC student. You can imagine somebody in primary 6 form 1 or form 2 being encouraged by their parent to write BECE. That is not acceptable under our GES practices. And any student or parent caught will be dealt with decisively. The students must go through the full course of primary school to junior high school 3 before writing BECA. We will strictly enforce the WAEC and GES standards on this matter.
Ebusia se na soafo no kan wo se ye mra ye wo ho na emom ye bu ye ni agumra no so etu be hwe no e teacher fo no kure bi na toda wo sha wo fo no nkura ne se a wo ba we die se ni osi nima die ma woni wo mu etwro no nkotwro ne hwe su obetwa etu nkwada ni bi wo ho no mu a wo twro wi o mu se fato ho na ya mana kwa wie ntu obe wie no enzohwe nsusan so no kitam ye nu se bi anye ye kure tim tu bi ne de akwohyem ni nyina na papa isi da bi wanti asie onunya fo ha na edusu no no na wose obata ya abeye bie se awofo abeye bie ene mu amobeboa na ma waye nyina no mu nyina mu nya amane asemi ne se yetena so enye ye eti ye ne mpanimfo a woda Ghana National Education Campaign ano entwetwe nkomo na National Coordinator Benny Simpre Jeche ɛnu ɔde atu dwa sɛ hwɛ asam no sɛ ɔka ne yɔ sɛ yɛ anhwɛ yɛ tie nyɛ yɛ wɔse sɛ minister bɛka sɛ adeɛ no yɛntwam wo na yɛnhwɛ na yɛnyim firi wɔ no mu a ɛwɔ sɛ ɔde nkontabuo bi bane ɛhwɛ sɛ saa nkwadaa no ɔkɔtwerɛ nsɔhwɛ no anyanya biara sɛ yɛgyaa wɔ mu wɔkɔ a wɔkɔ a wɔkɔhwe ase wɔ mu kɔkɔduru baabi a wɔkɔbɔn anaasɛ deɛ nti na mmom sɛ yɛte da ase abra ne ɛma koraa so sɛ o neɛ nte aseɛ neɛ nte aseɛ na data biara nka ho a ɔnsɛ ɔdwene mu ɔnte aseɛ
ansa na yɛbɛka bibiara no ɛyɛ na mrp yɛyɛ nhwehwɛmu ɛhu ade no sɛdeɛ ɛbɛboa ne sɛdeɛ mmoa ansa na yɛka ho asɛm nti ɛno na wɔsɛ yɛto yɛbo ne yɛhwɛ sɛ mmɔfra dodoɔ sɛn na ɔmogya mpe ghs 3 ɛkɔkyerɔ bc no na ɔmode kɔ ss no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ɛna saa mmɔfra no nso ɔmo gyampe kɔtwerɛ a nsunsanso no yɛ deɛ hi ɛna sukuu nti yɛtumi ho ne nyinaa na afei deɛ yɛde policy bi aba sɛ yɛn ghana education system no deɛ yɛmfoa so sɛ wobɛgyampe abɔfra ma no kɔ anaasɛ yɛfoa so sɛ o abɔfra no nso wobɛtumi nko a deɛ a yɛngyae ɔmo na ɔmo nkɔ because sɛ ade baako kɔ a ɛba wiase ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛreduce the number of years a mmɔfra no de tena class sua adeɛ no nti ɛwɔ sɛ yɛto yɛbo asɔman yɛn nyinaa yɛhwehwɛ mu yɛhwɛ ne nsunsuan so sɛ yɛ papa sɛ nyɛ bɔne ne yɛsi gyinaeɛ sɛ ɛbɛboa anaasɛ ɛmboa
abusua neɛ bɛnis mprɛgya kyetoa ne nsɛm so no wɔde bɛto dwa sɛ ɛnɛ awiase kɔ animu a wɔbiaa nkwadaa nketewa bi wɔ hɔnom a yɛde borɔfo abɛhyɛ wo sɛ ne iq no ɛwɔ soro papapapapapa ɛti saa kwadaa no sɛ woka sɛ wɔne ne kyipɛmfoɔ no koraa ntena dan mu a wɔbibisa asɛm koraa no wɔhwɛ nnipa koraa anim sɛ anaa woadeɛ wɔyɛ abisa yi kyɛ sɛ ɔno no wɔadi kae koraa ɛti wɔ mu nya bokyeɛ na ɔse ɛbia nhwehwɛmu no a wɔreka no sɛ yɛ nhwehwɛmu no ɛbia ministry no bɛkasa na adagyeɛ wɔ so ɔmo ankasa yɛ kra do sɛ ɛba nhwehwɛmu a ɔmbɛboa na ɔmo nyinaa yɛ nhwehwɛmu wɔ n'asɛm a wɔreka yi ho
nti no yɛ nyinaa yɛbɛboa aban directives naba yɛbɛboa yɛne mpanimfoɔ bi bɛhyia yɛn nso yɛbɛkeka yɛ ti abom nti sɛ wɔ sɛ yɛde afutuo bi ma aban wɔ saa
nayɛ no a
so na ayɛ wɔ ho akwanya sɛ yɛbɛtumi ayɛ nti megye di sɛ sɛ ɛbɛboa wo sɛ mmoa wo nti ɛwɔ mu a ne yɛasesa biribi ɛwɔ mu a ne yɛde biribi abɛka ho ɛwɔ mu a ne ayɛ biribi nti ne nyinaa no so na ayɛ wɔ akwanya sɛ yɛbɛmaki saa input no
abusuani a wote ye national coordinator ma ghana national education campaign bɛnis mprɛgyakye ɛne wate ne nka no na pania bɛdi akyirɛ bɛnkitahodie ɛwɔ pta kuo no mu a wɔdi w'ani muo madam iren sam so de ato dwa sɛ ɔmo deɛ wɔmo takyirɛ ne minister ne ka no ɔmo takyirɛ fi sɛ ɔmo korɔ ɔmabɔ kɔkɔaa sɛ awofoɔ ne akyɛkyɛfoɔ ɔmo boa ɛma saa nkwadaa yɛhwirihwiri wɔn wɔwɔ p2 yɛse o wɔadi onimadeɛ ɔnkɔ pcs yɛ sɛ ɔnkɔtwerɛ nsɔwɛ no wɔ sɛ ɔmo korɔ ɔmaka berɛ
wohwɛ saa issue yi a akɔakɔyɛ issue a ada ho for some time now na wɔma a ɔmohwɛ ahomasua ne adeɛ ɔma yɛ suamu no ahu sɛ sɛ yɛskepe nkoa no saa no a ɛyɛ a na ɔmoadesua no
ɛyɛ
a na ɛnwie pɛyɛ ɛne sɛ akɔdaa biara ne mmerɛ a ɔyɛ ready sɛ wɔbɛsua adeɛ anaasɛ ɔbaakyiri biribi nti sɛ akɔraa no age no ɛnduru yɛ na sɛ ne time a ɛwɔ sɛ ɔde sua da particular thing no so no yɛ ma ne nya saa akonnwa no amfa nsua a sɛsɛ ne deɛ ne ɛhu o but ɔrekɔ n'anim no na yɛhu ne nsensuansoɔ bɔne a ɛkɔ so but ne nyinaa mu no ɛyɛ a na awofoɔ no bi so ɛfo so kɔraa no yɛ ɔka nti no yɛn skepe no ɔmonkɔ but ɛnyɛ adeɛ ɛboa ɔmade sua
madam iren sam pania bɛde akyirɛ ɔhwɛ nkitahodie so wɔ pt ekuo no mu ne ne no no
ɛnɛ yɛ world autism day na sɛ nkora yɛ wowɔ m a wobɔ sa adwene no wotum sɛ anhyɛ da nhyeseɛ annwie enti akora no wɔbɛtumi anyinaa kɔduru mpɔmpɔnsoɔ bi afei na ato ape wobisa no biribi ɔtumi hwɛ w'anim a asɛ wɔhwɛ wasɛ wɔnhwɛ ɔwɔ ma no wɔteam ɛwɔ ma no wahuri ɛwɔ ma akyɛ sɛ nnoɔma wɔ moyɛ no ɛnhyɛ da nsisisuɛtɔ da bi yɛ so o wɔmo yɛ nsuo ba ɛne wo nkorɔ no bɛnti ɛma ɔmo mpie ɛne ade ɛhɛ nɛnɛ wo mo dan ye di na ma me bi e wono na Clicks Africa Foundation wo dan wono ne ba wonya finche duo no miensa wo yare bi wo ase anya bayra bro wadwo yenkan wo che ase agro ye de na sa wo kwa wo akra bi pa ansa wo betumi atete na wie bra wo be bre pa en some woman for be kan fo wo ho ebum se wan anya den en wo kwa ka obi wo asem na obi aboni dua en anya me na atua ne ka en na ne nome en na kwonkom wa na aboni firiso na so be kom yare wo ya dia na mami yankasa ene de ya ye di da kesie ya ne na twetwe nkoma mu akirim se de no mai ko
o be bia o autism condition ni bia enya ne da form eye din if he say ansana kolano e be to me ni nyine so anaso e ne bo ni be ka so betimi a make it progress no e wo say o ye ne ma bebre e bi ni say bia o be seek therapy a ye bia speech therapy ni e dane da obetumi bia wadi nkita ho wo ne kasem ne niye mu afa behavior ni oyɛ ne nneɔma fa nyansa fa mu afei daa ne da nipa ho nkita deɛ ɛfrɛ ne social skills ne nyinaa no bɛndodoɔ no akwala ɛwɔ tesɛni bi no ɛwɔ tintɔ ɛwɔ hɔ yɛne wokasa ɛkra ɛne sɛ wote wɔ background no meba no na wɔyɛ dede wɔ akyiri no nso 23 years enti ɛnyɛ easy saa ne ɛtɔ so mmienu yɛ neabɔdi frɛ ne social stigma ɛno deɛ nokorɛ ni obiaa fɛsi bi ɛfi sɛ society anaasɛ community no ɔmo nteɛ ase ɔhwɛ abɔfra no ɔtumi sɛ abɔfra no yɛ kama ɔyɛ perfect no fɛ nti no ntia sɛ sɛ adɛn na ebia akɔla yi wanyini ebia ntɔkyima ɛwɔ ne nyi mu nti adɛn na sɛbi ɔntumi nkasa na ne ne yɛ mfa kwan mu nti no ɛba sa bi tumi kasa ebia teteɛ na ebia akɔra wa ntete ne yie anaa nso sɛ ebia wogyegye ne so nti wasɛ abɔfra no ebi kora tumi kasa ebia ɔmpayɛ ne mu nyɛ dɛn ɛna ama no aba sɛ nti ama yɛfɛsi a lot of social stigma
na maame wɔ ama no nso wɔ se wɔnyɛ sɛ ebia wohwɛ no ɛnte sɛ deɛ bia a tri di yare na aye no anase bunu yare na aye no wo hwe no yare no be kona afi wetime nyi wasom bi o wasu won kwa na nyina dat se de odi som Jesus n sa pepepe ene wo se odi hwe abofran esan se wanya aba ne de enkopem so wo be kona wote wote sa na wote nte so nya amtre
enye to bi bia de bia nya to bi kra de bia abamwo ne de o fi se won se oba tem bia wo ne ba woni da so nyina ne se oba ne peyini oba ye juma se bi owo kokra ba na wo mri wa bom no oba no tebi nya be show won se akam fo kra ye wo e baby se wo hwe oba ma ne sififi no mo be show wo so wonyi mpremu ana wo peyini abra wo ye tutu na so won hwe ya na kola we di erade an wo mo po a wo be sha na ko pe se o si be tutu ti no so kure ni e ma so tem bia wo ye nipa bi sa ntɛ enti ɔmmerɛ a wode ata abɔfra akyi wo sika mmoa de ma akora nyinaa den na ɛbɛfiri mu aba nti ɛno no sɛ wohwɛ ne saa no a ɛmaa sɛbio abampo kɛseɛ paa dabi a bɛhu sɛ na wanhwɛ yi na name a wo mmɔbɔ a waba mbɛbu paa da biaa nti abamboɔ no deɛ ɛnyɛ sɛ dabi wɔ hɔ a bɛka sɛ da biaa
Enough from Mammy Merco for no Clicks Africa Foundation. Any another etching common or not, young Quamanoso. Yene or Penny Francis, a born to chin common. United Emma Community Psychiatry. Kolibua Bayeres, Abbey, or Penny Acaba.
Ya, I mean, ya, Bema. Oh, yeah, dear.
Ah, you work with him when I was there.
I do near home of Ray Cream with a
yellow. What is him, no? At the end of the bar.
Ni abema medas na mefo fide kase sa che busu afonyira ene gana afonyira mo hweye autism ariye empempi no eye emofra ntititru ne hunu mofra bremu ebesi empenifo ara se impenyin bremu na ene ba ori be ka se ede ba no de ne fare ba no edo so pa na ya na dodo na na ebru adene ti ase ne so no I acquired to say the new library in him, Bunibaka said, Mozoma abnormality. It's referred. If you can send Sovia or Barney Bema, Yelchi Mono, when Yamia and Fisher Mono, why in such a way, sir? Or Beremano, and who should be no Barney, who should be no, or say, Name be dear Shia. I said, Name any dear and dear Shana, and who ye are, if me the son in my way, no, ever. Now, and Pempy in Sono. Yeah, na me course no boni beka said the exact course no ye nshada enim obi wo ho no ma na said me kan oba ne ho nsuo ye be ma ne ho nsuo ye en sabo fra no nyini no na odai ne ma bi adi ne science ne features bi e tre se akwe oye syndrome ana se owo down syndrome na ekoba sa na aye bibie wo ho ebi onso a said ye kan e genetics abusue bi wo ho no ma Down syndrome yare ewom ana se yo nyare wapi a aya kwae te se inclinable syndromic ana se chromosome abnormalities ewu abusianim entino utsan koye yepe utime nya bibia etesa na aya na e hadren na ade ba ko so anhwemu amye ho ne se empempi no yem ya na wo fora na se yem ma no efa ye funa empempi ye ka chrom se enduro bi wo ho no ma aya na omo hwe ne ye Shemu and me who says, Talk of fire and Rubia when you're not saying Miss Ofa. A pumpkin, it's me kind of cab of fun. I drink, and my said you have a fun of one or no. Now, or said you, why did you be a near my wit? You said you will communicate, you said you obey the near maybe a funnel, said he, not a touch of macacra. Yet it's only made to see you near, and I sometimes, you know, named before the market for Miss Nicassa, but for away, you said you were near me when you're a friend and say autism.
Nese, me pacho jina ye mae na enkomone hun hiya pa. Wamanfu obi jini se ebiye hun humu ya dee e ye ntoma. Wa ebiye unu obi wa asembi. Unuye ne hii wabe tunu ya kotono di ama wane saade. Nese, anu wama neshe nkrufu trim. Nukre. Hello, opa njini. Hello, otu menka.
Me pacho me wapa humane so.
Otu menka. Na mi bisa se omanfo bi e shenkrofo bi trim ya 33 so makaka hunhun kasa che se e hunhun ya de yetimito e de ma obi mo se e no men ya de se na tue
mi nya be ma Africa ha ya wey de se bi ya ni hunhun ni spiritual belief de obi se Ghana de ya the spiritual center of the world itne ni me bi o hono ma ya sare sa hunhun ne mo no nim de ameye hu se ya riwe ya ri a wo ho a year only pa a canadian and a money effect affected and as a manifesting one in Suban and maybe a way on ain't you know and you know we are a name of a area a woho and also no you want a candy and I see a walk on a fossil edition in your normal or more and yes I know way
it's young way of answer a crown and crab room idea and the end of it then a da a Suban and a bit pm ones Where do you baby a kick up on a acquired Down syndrome with autism?
I'm afraid, Omania, sir, autism, and I say that spectrum disorder, I've been in 10 funerals, said the Omuncomodino, Etiano, Anna, and sister, one I said you, the regular normal children, no. Into no Mofrano, Etiano, Moncomodimo, a edifa, a boho, a brony frebby monosyllabus, a dear alcobitina canoe, sir, the bro and prejudice. Na ade ba kuna oka noka 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 which na ade a yintwinse na ade mi nu ade o se ade ba kuna na o se we dey we chere no sometimes won't me express na ho en chere ne o pe enti na esa na e ma o masetena no ye ya enti no empempio no wo wona wote wona se ni wona wotua won ho ade e chere wona ade anya sa ya na e ha dwen pa e na afi nso no o mu se de o mu kasa no Omo kasa no emu nda ho te se se bi no emo fra e ba wo ma omo ni autism yare no omo kasa no twetwe si ontimi nse da express no ye se dia wo so ye no e na enkomodie mu mpokura no se wa approach ni pa na ansa nkomo bia nse na ontimi nkasa obetimi ahwe wonim ta opem se obeka se ri de sa na e ha jen socially ni nso no ni di nkomo a omo limited eye contact ontimi hwe wonim Tadi oni obi e din koma odofu bi o maami bi papa bi din koma betu ahwe ni makasa no omo no bro ni somo limited eye contact nti du ba bi ana e hard dream pa ana mpempi na tadi omo ti ani nti no de bi ano ya no mpese omo di omo ti omo ho so ti ni ho no ti ba bi no odre no ho ti so de kasa ko sha na nta na wetimi aye dai akasa ade ba ko betimi aye 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 behavior ba ko pese wo say so no pese wo stand the whole dia O best thing soon as stars, there's son and Eddie for how many as they say every one hour or show. Intino, Omonia, my dear, and near my daddy, our money pediana, and I say, Omonia and the Bibri, Minia Bem, I can see a car, dear.
Hey, Nanny, I had you, not yet, Missa.
Yarua, Bruni better say, your manager, Nayansa. Yes, your manager is such a way, you're in 12 years, and I can see a fire, a chione. Na empempi, you know, and ni kio. It's a yare bi bai. Bro, ni beka se, it has no kio. And, you know, support system, any edi two in place, ah. E buwa maye manage ni pa, sibi watisa. And the support system, no, ena ye wo wona wa hye de sua ho ade a wadrom suko nti wo wo ho akade a odeboa
ya ne wase ene ye fa hunsimo ene wadaje ene chechea wodi amayo panyini Francis ye boa no no wono ukopie mu e wo community psychiatry kolibu abaye resabia wono ne panyimpa wono ne da woma no ne ye ne na twetwe nkomo akua itinese yare no ya ni yedi adwene su se honhum yade ai efri bibi efri ai efri bibi efri nti wo ba na nyama ya
panchecha wodi ya ban
antinate anoko ko ni yentimi nhwa oyie yenkoye nim
abusia ye koye nim ni akai wo se testia ngasaka se bona wutie yadom 106.3 fm oba facebook youtuber adwene cha no fa bitu enche beken kai dia mawo na yentinsim kwa wo kwa sawotesi aka ni sey ya na ese ena ne ne ye shase afro bepo no enti na wiyai so obetie wo fie kwa so a elenda do eye bunsu janse eye hono mo a ena wo beti blegeli ene ye wo jeje gum ejumbo ebebo enti na wo awutwe mu efri nomi ense kro nyina elenda do bunsu janse udu hono mo a wei no wudu wonu mo atimi ko mpese mbisa nyoma ma mpese mbisa nyoma papa easter noa ni ahyase edie no na ye frobepo no enye lenda do ena ye jina na neno ye twam ye friend transit ene ye ye no wose ne afie bia ye ye no na ye firi wonu mo a ye be frobepo no akosoro ne ye frobepo no ne ye kokwa ubepo no a abushia wura kro bia mu wura obia fia o wosani o si yue na de obia ne na de yo eti wu firi wu fie ekọ wu firi wu kro mu ukọ wu firi nkraye ekọ ba bia wu firi ba bia sa yam no ne wudu kwa wu a na nanmu himfo ye wo ho no mo kire se wodi amamre ne amane edi ye beji ani ye bedi star no ne mmomu nipa kro ma wure mfi hu wa amamre ne amane ne niema bia ensese wo ye e wo kwa wu ene ne mpota mu ene kokogbo aba abusia Way free Eastern Regional President ya wada Association of Priests ano na se nanano makomfo wo se woni pa krosa wo ba kwawu ne mpotamu a afutu oyi ode ma wo yetietietieti ase kwawu ene ne mpotamu ba bia ye wo ba ne bema enna wa abonten abonten badwam se bempredua so mo se enkrama akora ne emuadoma ene wagai Obehwe na omuhyehyehye ntokro ntokro mu na wuni padasani wobese womuchi asase ni chi nananu muchi nipa ewoho chi eti se wudo onipa akro wo ba na adu nkanchima beba wo ba na adu yire ne beba mompa fie bi mu anase hotel bi na ne mba mu ho omnye ne ho na emom se yeche una bonte so wubutu obi so se vo na muhyia mu a eh ene komfo akoshia ese yento nkra se enye yi omu nchede kura
emretia se nipa ba ne be ma beta bontia mu bie hu koda suku mu edwa ase no de okoy nyi da se bre kwa ma pata to sumi ensa wa bra wo ne kwa fa na nyina kru todu nso no wa bra ne nyina de se ba ne sa okoto nkatia katiproye wum ne katipapo eden bi ba be fom ne senti wa ma ne kru ma na hemfo udi amane hu ne wie pe sese wo dwira menye wa dwen so ba be bibi ne obi ehu bi ehu anya bi ehu okwa ye wa zo yonyafo odwa no ma ne pa na mo body guys o mo gado tu be boni etie kwawe a wo kwa obenya hunsunsanso ya hunsunsanso be ba so wo be kọ no wo kwa bisa wunhu osofo entime nka eno anso ya na bi akwase ona na brewa no wi efri so ba kwa no be di boni etie kwawe etime enye sa hunsunsanso no sabe kan be bia wo ye de be jira ikuru nanan mo aro hyem so mu wi ebina na o mo be jira okwawe obi o hin bi a be jira ni kuru pa ya ona bo jira kuru no ye bo mpa etie busuefo won na eba no ye ye kwa fo nkwa na eba obi kura ni mu kọ nso be hwe kwawe obei enyo bo no ba enya bomi no ba enya mpre okokwa okro bi obepiesu na eyekwa
abusia ne okonfo akosia dadia ne wate ne nka no konfo ba na akire muo se wode wo ka ebuso na e waje so obeye wo ya wode ofiri wo a omde ombe dwere kro no be dwere kwa oman na emomu di musio na be konti u ba wuntumi hye wo ho so a wura dem abonte de emeye sa de no na Eastern North Regional Commander make up process adwuma no DCOP George Ankoma en edi wani mu onso de atudwa se bambo mu no o majiri mu kite wo kwawu tuni pakro wo ba mensuro wo so awai wadwen sa bu kwai wo de atutu bottom ni kromfo techi amwa wo kwobokro no no so wo be yon bechew
when occasions like this come, then crimes begin to go up. For that reason, police will have put in place measures to curb those things. The first thing we have done is that police is going to show visibility from Nsawam all the way to Ejoso. This thing I'm talking about has already started. So those of you who have used the road, since Tuesday, our men have been deployed on the road. On the D-Day, that is starting from Friday, Saturday, Sunday to Monday, we are going to line up from the mountain top. When I say mountain top, from Empraeso to Nkoko, both stretches. That is from Atibio to Nkoko and from Obomin to Nkoko. So security is going to be tight. At our charge offices, we have men available. CID personnel will be there. So in case of any incident, report to police. Police, we are ever ready to attend to them. About high risk areas, we consider every place to be high risk. So we have deployed everywhere. We have our PID guys who are going to mingle with the crowd. So wherever you find yourself, you can be assured that police is there with you.
Abusia Presi Kwamana, DCOP, George Ankoma, and Watin and Kano. Na Yankwa Maswe, Kwasi Dramana, Wama Ye de Abusia, and Chen, Neche say, Willivua, na Majin Cheba, Kum Yenuna, Yampim, and Kwa Yenim Kasi, Boy Emu Kwasi Ba, and Yen Yumwa was here, the Mamu Yed Bemamo. Francis or say yao, where Chesem Kwamana Woody, Eben, A.H. Was say we nyam ni meyi ano kwa chief prepare Alex was mehwam wo awiye mehwam papa kwa tin calling said na dwen kire aba was bosumi ennum ni akire nie de an ye hwa ni mu de an ye huo ma menkwa homa so e na kwasi dwam na wa homa so kwasi e
ebi wa
boko de e
nyankopo adom bibia boko wo kwa mama ni jenku ana aba
yo video ya wo de ba ye ne ye hwa kwa mu nten so se se die en Kenya ni minim sa shase a efri nureba no hu se wo manfo nipa bakuro mu ana se nipa wo hwa ne wo ho na hotels ni so amanfo abuku ana se e kwa da ho
ebi wa me da se sabre die obehwe se die kwa mu agi twi no anya se mkuma ni nyina akirem se kwa wista no ashase ye ene obi duru kwa mu monte so firi nkokko de fo be pon wa nipa ba ma te nyi ba bi 29 currency amazia meka se die lorry fempo adraba kona shasiye na nke eji 10 cities normal de ko 20 cities tese nipa bua enya se mekuma obeduru bome dia na jesa ajeta ni nyina ne se kwa ubome na eastern shasiye free eno nti make say kwa ubome mountain so ne se de yenim na yesiesie ni nyina ye fe fe fa tese enko fo shasiye bon nyuma ni je na shasiye dende eti make say sabre dia kwa uno nipa bebre edi kan ba obeduru kwa akwa ye de pa ye na activities ni nia bebre wo mu ampanifo dia to anima ekese ekoso eni je temba kon se yankopon ayadom amari pie mu okwa obome ahimfie wo therefore ifo pina man ye obome hene le mpani ati dwema meka say wo therefore person dia futu kakra edi ma gana fo eno mo a eba be di kwa easter ina se be ya omomfa ohaw na mane bi se sa be dia megai edi ama wo therefore ifa opina man ye kwa obome hene na wa kire kire ye. Okay. Eti sabre odefo wada homa enei kwawi sei asase ni bre abeguha. Odefo ode na woka kire gana man ne obibiara woba.
We meta adofo ase eni crew mafo so so ase se afni istei bisi sene ntusuya ya de agu akwan mu no estresse tutu ona beba madise de ni se omo baswa omo lori ka emu omo hwe anya atweyie bepo no soso aye fro no omo hwe emfro e was kwan paso bombing kwan ni wo ho eho no aban aye ni yi atutu kwan ni na eho soso demu ana ti bi kwan no soso edemu nti bepo ni mi enu nyina fro ni ne samye e soso e koso dudu na ye ste se motorbikes me adie nketwa cars nketin na fro fro no omo ya hwe yi wo bepo no so na security wise there police force so at bo akwamu ese ye hwe se nipa boni fo pi members fry mu na ata abo trata de ten na ye kai de tari sisi mu ese ye nua ma no so omo hwe omo tari sisi mu ye indecent disposure any exposures nyinaano omo try so be cover omo ho said yes enti instead dia ya ye crowd djuma dia ye dia gus kwan mu dia ye sred nyame by bosse ofa asumbie embreye na nkabo mu aye hwehwe wokɔ omo emu yakɔso atremu sa tamasi
yo ebiwai enti na odefo ifo pina man otoso miensa eye kɔ bɔ menhene ena wode afutu e de abono enti sabede obakwa omu amu a enije na ahyase a bibia nso e koso nyame yadom a adom program so e de benyina nso so ahyase e obehwe adom park a sabede stage no yahyase a ye sese a ye twense bibia bitimi akoso na efri ene ochina ene na de chenye no aha de cooking competition nso omo ejina mu man kuro ti se obome emprise so enkokko ene bepon no so nyina ye ready a afi ampaya ebedwa wo adom park enti ABY kwa wudi ye de da ye twen mo se ba be kan ye
yo kwasi nananu mo abokko kwa di ye na ye de besia na ya da wase abusia kwasi dwamna ene ya te ne nka no na ye to akase ye bonu so na yakoyanim se ya kwagu ye nkoyanim
ebra na so
sa
orevoa oh, orevoa de twem
de bisa ya nka sa so orevoa ni bi twatwe
ah na ayi YouTube woman for be adventure on the aban. Kofi Parliament dia wade aba was a common tomatoes. Wamanga na ye to mean ya o ye to mean ya and a dynasty TV so dia wanna so dia bow so off one meneni adrain. Meneni adrain any and I watch your paper will be a room to say school first walk on. What I want some better montrain. Sasana upon Richard was a good afternoon meet him pa and numa papa me wanna meet him at the free. Where say your friend Osho? Well shows with you and you are say happy World Autism Day. And kwa more autism yina. A queer young fancy. Obidum ye edu ku mi ewi ayi mena
akri abo achiwa yi adom jp
ye ini aso mo ene ewi ayi na mtn fo so ye musanso ena sadi gold brown sugar papa pa man sa nyina da jiatum kelchako toothpaste ena ebio so no dbs kalalen plus ye chance pa mo de so yasne franco trading enterprise electrical appliances papa pa na hinzi ena mobile phones printers, laptops, any the about from here, Bura Franco de Quadro, dear Sanso and Aja, 2074, your friend T74, your Arabia, I bet you said the amount. Speed or 12% more person, your ya word drone on a mefati, it mere 3D pa. Woman, I saw your mama, Cassie, your baby Edema, happy birthday, Cassie, pa. Bambala goyi, dear Suma by tre, and comma, a fear among qua, summer clue, and the birthday. Aye, Ose.
Esther,
Esther makeup, and oh, no, so and birthday Hadassah, and then a birthday, happy birthday, Cassia Pa. I, Monica Bayon. Ma Monica, Daughters of Glory Jesus. Yeah, your papa bishop, who's one son and a year, Ness, your mammy preoccupied. Oh, happy birthday, and come on, Munyan, and you put me as any woman empty. Yamisham watching. What to two man, I'm on FNCA, not for one phone call in my house today. And they are why you are birthday,
boy.
Iowa, woo five, woo. And they are birthday. Now, who the birthday? And they know the birthday. I didn't know, and what's the cell gumusan? Happy birthday, and come on, you are. And then I watch pepper pepper you am a birthday.
Na you are some more can we did.
Me na me nyini na me den. See won na me nyina ho. Ya te na won na me nyina ho.
Yes eh ti na ya ti na me kan ya.
Na you are una see how the birthday be.
Birthday na fe na odi ni mpresa.
Ah.
En ka me kwa na some more can tin masa
ya. Ah. Na no the birthday be ma.
Eh
kwaku. And then I watch pepper pepper.
Na odi na odi na ba.
Ma mu ngu me na
man. Search na so ya gumption.
Ah, Gamshin shoes, baby.
Oh, China, or China, Gamshin.
You baby Gamshin, the energy, the Ankana, the no. And more moon, many man said. I fear, say, Umgum, many man said, Power Porto. I feel Umgum, many man said, I am Jaco Pinto's beton.
And he was there,
near was I, and Yam,
and he only Baba Twenty. I would
not worry.
Baba, I am in a
terrible. Yadam, I say, I'm going to tell you, I was here. Oh, boy.
Every buyer, the Sikamania who said,